haba kugumu bia Yeshua haba gambi yeti wachariwe kusomozebo kwa manye kukunyikizo buweleza wa Yeshua nadala mubantu haba wansi kikubanga wachariwa abantu haba luoza nti enkola ya Yeshua ya haba gagabo kana haba baline simbi omuyu wa magezi kubye simbi mu kampuni ya Yeshua ya Jubili Nelson Nsubuga ategeze zanti wadenga wachariwe ndowozeyo wabola bafubye kusomesa bana Uganda okwetanira enkola ya Yeshua. Nsubuga okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okusiima ba agenti aba kampuni ya Yeshua ya Jubilee abasinga okukola obulungi omwaka oguwedde 2025 n'agamba nti ekyo bakikola okwongera okubazzaamu amaanyi awamu n'okubagazisa obuweereza.
Okunyikiza Yeshua mu maaso ebadde most of them perspective y'abantu nga balowooza Yeshua abantu baogera ku Yeshua balowooza ya musolo gwa motoka. So oyina okubatemeratemeramu nti mulimu ebika bingi, waliwo ayagala ey'obulamu, waliwo eyagala eyemotoka, waliwo eyagala eya life insurance efaanana n'okufa n'okusevinga sente maybe ezasukwekyala nti babadde bamanyi nti bibadde bya buferi nti omuntu bw'ateekayo tafuna sente and so far ekyo kintu kibaddewo nnyo nti tetusobola kufunayo successful stories mu bantu kubanga omuntu ayagala agamba nti nafiiriddwa nefuna obukadde 10 famiry egenda agamba kitegeeza okunywa obukadde 10 obulina so abantu beesigaliza information yeeyo ne batakisharinga so nga ate singa bakisharinga yandibadde eyamba nnyo abalala.
Ku mukolo ogwo ba agenti baweereddwa ebirabo mubadde ensimbi enkalu okutambulako okugenda ebweru w'eggwanga n'ebirabo ebirala okubasiima olw'obuweereza bwabwe.